Nime roll na kibesta mashani, straight adharani, mbreshka zamani. Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kushake stakabadhi, alisesta fadhali. Nime roll na kibesta mashani, straight adharani, mbreshka zamani. Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kushake stakabadhi, alisesta fadhali. Mkardinali mwanga wera tu hakuna birthday ni shaizoza 247 till Feb 29 thota George Munga sina zodiac crime daily bila mass following fuck diamond is a love song sindo machi zota kudry dry tumerudi kawa izi wa motorbike hivi ndo venye miudunda klabu na ndenga Mombasa kwa chuda swaga balana vidunda di watu wa Mungu chocha secret ni dumba straight makilo finesse thota George bazinga kondani ya nyumba wife material my eyes cheki ratchet anapitanda ni kuga man turn mini hood rich Mike Sonko bila handouts nikira ukanga uskini uji sabu lunch tindogoge tuna handouts dojo za boy childish arunda Tuta get fatwa kike na kigunga Gang banging up an aero squeezy gang land your touch Nime roll na kibesta mashani Straight adharani Mbreshka zamani Gwash flani vinyo wako sexy Mamamis na kushake stakabadhi Alisesta fadhali Nime roll na kibesta mashani Straight adharani Mbreshka zamani Gwash flani vinyo wako sexy Mamamis na kushake stakabadhi Alisesta fadhali
Nime roll na kibesta mashani na kiseta dharani Dunga vespa na shati munga reska na salim Kunywa pills na makali ni na priska na zari Wana whisper kumbali ati bliska ni kari Hizo biska ni fani mimi siko Iyo kazi ya kubriska ni sani ukijisifu Wazi wazi wana insist kardinali keep it simple Ini mbogi ya kubleza demanding zigiziku Stay tense kaku na ngori na cool Thug face wrong rende ni ama gorilla too One take Mark Mende ni na holy pa crew I waste make kakweka mnyama pori kwa
suit Nime roll na kibesta mashani Straight adharani Mbreshka zamani Gwash flani vinyo wako sexy Mamamis na kushake stakabadhi Alisesta fadhali Nime roll na kibesta mashani Straight adharani Mbreshka zamani Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kusex takabadhi, alisesta fadhali Nime roll na kibesta mashani, straight adharani, mbreshka zamani Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kusex takabadhi, alisesta fadhali Nime roll na kibesta mashani, straight adharani, mbreshka zamani Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kusex takabadhi, alisesta fadhali